Yeah, aha, yeah, aha, yeah. Operation Linda Mazingira, tumeanza hata kaa tuko bila bunduki, tutangamiza wase wanatuudhi, wakidestroy environment bila kujali. Hawajui hii ni rasilimali ya maana kwa hii country. Nimechoka juu daily nikifungua macho na cheki mazingira ikiteswa, mazingira ikibakwa, ikimalizwa, ikifanyiwa vitendo vya dharau. Advice ya Wangari Maathai, washatupa kwa kaburi la sahau. Time inavyoenda ndio rangi ya green inazidi kudidimia, hakuna mtu mwenye ana ihurumia. Na vile hii ni rangi jo ya kuvutia, rise up, tukiendelea kusleki one day tutaumia.
Tunalinda mazingira, tunalinda mazingira, ey, ey, tulinde mazingira, mazingira yetu, uhai wetu. Tulinde mazingira, tunalinda mazingira, ey, ey, tulinde mazingira, mazingira yetu, uhai wetu.
Rivers ziko polluted na chemicals za sewage. Tuna mada marine life, lakini hatuoni hizo effects. Mshowe fish zina die, na huko tuna protein ya kutosha kwenye diet. Air pollution, industries zina release carbon dioxide kwa hewa. Ndio maana daily watu wana get magonjwa za kifua. Elewa, climate change ishaanza kujionyesha. Area kadhaa mvua inakata kunyesha vile inafaa, kwingine mafuriko na kwingine kiangazi. Mshowe njaa, deforestation kila mahali, wanyama na ndege za porini zinakosa malazi. Tutapataje pesa za utalii? Labda tu to change hii hali.
Tunalinda mazingira, tunalinda mazingira, ey, ey, tulinde mazingira, mazingira yetu, uhai wetu. Tulinde mazingira, tunalinda mazingira, ey, ey, tulinde mazingira, mazingira yetu, uhai wetu.
Mazingira ni uhai, tusipotunza tutadai. Usimwage takataka mahali hapa fai. Miti unakata ovyo, ujui hiyo miti ni uhai. Tusilime kwa water catchment areas, kuzizi area hutegemewa na wasee wako down areas. Ukitunza mazingira itakutunza, ukiguza mazingira tutakufunga. Tumia maji yenye inakutosha, hiyo ingine imebaki utahitaji kesho. Kumwaga ni makosa, ukikata mti moja panda kama kumi. Forest cover isidi kurudi vile ilikuwa miaka ya zamani. Conserve energy ndio tuweze kucreate a green economy. Yeah,
tunalinda mazingira, tunalinda mazingira, ey, ey, tulinde mazingira, mazingira yetu, uhai wetu. Tulinde mazingira, tunalinda mazingira, ey, ey, tulinde mazingira, mazingira yetu, uhai wetu.
Yeah, let's take care of the environment. Raise your voice, not the sea level. Yeah.